Gia, Benio Poo Poo, Black Ninja, you know what I'm saying? Yeah, Michael Beto and Binga.
So, on.
Man used to. Kiutunzi bado ni andanenga Wanjani fundi ane waramba chenga Kwenye kona shaa yani kama chamber Squad, no retreat, no surrender Chama na mogela kutwa street my defender Snitch bad intender Please niache kwanza ni breathe Nikale sea breeze bitch ya kiwengwa Na hizo baby teeth mteza beef na vinega Au ni watusi kwa ki Spanish Vete a la mierda You don't need to introduce the king to the music scene Acha ni chill, ni sip my juice in gin Wakanda, Wakanda mizaji abusive team So masanja hii ni self-esteem Ya mwafrika niliegoma kuwa ndocha forever Binu wazifi, unju ni obnoxious omera Omega ya Genesis, more cheddar and the benefit Go get a zunguka kama propeller, no less of it Yeah, Jah keep my mama for me Aone jinsi na chagama, ipo siku mtazipata niwe kama Tony Montana vibunda kwenye mabe No scammers, more drama na motorcade ya Obama Yeah, nasoma bouncer wa Konde Gang Kubembea juu ya magari mtakuja siku mdondoke men Badala kuinspire mnafanya watoto waliogope game Nige mimi ukose rain You don't know the cause of fame Unju ni icon, tapuvu kiput the mic on Diplomats wa rap music, uliza Saigon Wakati mpo gym, napiga picha za iPhone Tasita mchana boost na kula nyasi, na nylon Manzese crew, maisha ubishi, nobody invincible Be careful what you wishing for, understand what you listen to Tumetoka analog, sasa tuko digital Hakuna tena mambo za ndondo, sasa tuko ligi kuu Killer verse, nachora mnakot I'm so biblical, food for thought Niggas, I'm supposed to be feeding you Ujinga zenu, I didn't do it, mandi Ground digging juice, the cash wanna be YouTube, busy, seeking views. Gozi gozi, keep posi close in a toss, gozi big as in the boost. Nilikaona mwaka jana sogi. Unyama sauce, KKZ is so speed. I wanna combi few G's, I'm killing them softly. For free, do to toy by catalog. I to poi why faster though the vibe started off. Azungu wanna mind it took it tambua. My craft life, nigga, kichwa name tweak a more. I and I, Rastafari, MOGs, Badili Tikadi. I'm still the same OG Na illuminate underground rap Mason Ree Kuwatoa kwenye ramani Wano blaze of key Sisma mimi singi ya kipimbi omboy Kunipamba harakati na shilingi ya mtoy Masaha ya smami ya na yoyoma nyonyoma Mwaisa mtumbadi ya pasjume ni soma